Omukwano gw'olina gulinakyo siguno musome mbitabo oba mu muvi okumira embeera wasiba eddiba kyusi lwe twali muyala wasigala ompita hani wangumya wangamba tujja kufuna esowaani za katunkuma zijjule supu w'enkoko amaziga ge wakabanga kati sanyulabayo ebiroto bye walotanga bitukiridde nga babi tweyagale bobi na babi nga babi bino byonjagala bya babi nga babi tweyagale bobi na babi nga babi bino byonjagala bya babi hey. Wenakusangira nakirabirawo nti yagwe yantonderwa era nakugoberera nakulinya kagere mpaka gye wali osula nemanyawo ngera buli lunaku neeyisawo nalina ekigambo kye nnina okugamba nga naye bwe nkusanga kimbulako lavu yo bagitondera muli mu nze munda gwe musayi mu mubiri gwange I will love you, hug you, kiss you every day. I will feed you, baby.
Feed you, baby.
Na babi, pray a gale bobi na babi. Na babi, bino vinja gala vya babi. Na babi, pray a gale bobi na babi. Na babi, bino vinja gala vya babi. Hey. Kade wango nyumyo lukero lwange naba sukulu bamanye je mfude kume chama change to yanja vya mabyange nze maso kweyama olukendo luwavu je tugenda tetulaide nsaba tubikume mulimu okuyomba mulimu okulwana basanga birimire nabo nkumu nsuubiza nti toligenda otiyomba tolimwana basanga birimire tobawekaganya nsuubiza nti toligenda otiyomba tolirwana basanga birimire tobawekaganya beibe na babi tweyagale bobi na babi na babi bino byonjagala vya babi nga babi tweyagale bobi na babi nga babi bino byonjagala vya babi hey.